abasirikare bose ni abasirikare yese ndabyemera ariko hari abasirikare by profession yari ntare koko nkuko bayita ntare kandi twese twari twaramukurikije nta muntu wabaye ubwo wanakomerekaga waraza kugaruka mu derita kugaruka mu ntare nubwo wari umusirikare wakomerekeye mu mutara iyo bavuga ngo urajya wimwe unit bavuga ngo ugiye mu ntare kuko baradutinyaga cyane twari abasirikare bariya uretse no kuba abasirikare twitwa n'abasirikare bake